come back at this day, man. Yeah, you are boy Zed man on toes. Alongside the Shabu. Let's say, oh, tell me,
oh. Oh, my darling, stick, stick, stick. In my life, stick, stick. All day, day, baby, stick. Oh, my sweetie, stick, stick, stick. In my heart, stick, stick. All day, day, baby. Oh, my darling, stick, stick, stick. In my life, stick, stick. All day, day, baby, stick. Oh, my sweetie, stick, stick, stick. In my heart, stick, stick. All day, day, baby.
Baby, stick, stick kwenye penzi langu. Tena stay strict kwenye moyo wangu. Suna juwa na kupenda supa. Mashemeji na masilichi wana kata kata. Tupendane girl, tushipane girl. Uendani yangu, kambe uya muembe. Unizalie kipaji kama zinga wa malembe. Mtoto pante, majali monte. Usiwache wanifate kina wema wanitesa. Wendo mwema siku sota nikonawe mbaka dizi. Mtoto fante, majali monte. Usiwache wanifate merimela wanitesa. Wendo mwema siku sota
day, day, baby, stick. Oh, my sweet, stick, stick, stick. In my heart, stick, stick. Oh, day, day, baby.
Mapenzi ya reali kulisunda kwenye sera. Moya wangu na ule bila wewe nikipara staki pitch. Uwe msuri baby na spendi mungu. Naponita sauti tamu na flavor za kibongo. Napenda uwe gita nami niwe tarumbeto. Naponita kwenye twitter netikia kwa speak. Sisikize masinichi wanaotaka ni kumis. Friends letu babu bichi nalitaki wadadisi.
Oh my darling, stick, stick, stick. In my life, stick, stick. Oh, day, day, baby, stick. Oh, my sweetie, stick, stick, stick. In my heart, stick, stick. Oh, day, day, baby.
Tangu, tangu, henzi.
Baby, taki gendo.
Touch la mapenzi.
Lika spese mwendo.
Usinecha kwenye giza kwa daraja la mapenzi. Upepo tanengiza kwa bahari la vitanzi. Mbona nijizike kwa mawazo kila leo. Kesho bora leo, sintalewa na vileo. Kila moyo kiendambie wenda wangu kimbilio. Na mjua ina milo jame material.
Oh my darling, stick, stick, stick. In my life, stick, stick. All day, day, baby, stick. Oh my sweetie, stick, stick, stick. In my heart, stick, stick. All day, day, baby, stick. Oh my darling, stick, stick, stick. In my life, stick, stick. All day, day, baby, stick. Oh my sweetie.
Yeah, ah, yeah, ah, Club Sound Records, oh, lay, 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 lay.